mukufirwa obulamu olusi bukutabula okweralikirira era ebizibu awamu n'entalo nabyo bingi olusi bikutabula naye Yesu atugamba tugume tugume ye awangudde era natuwa natuwa ebyokulwanyisa omusaayi gwe weguli guli ogwakulukuta ku musalaba egologosa abange gutuwanguza Sai kwa Yesu abange gukununula tuwangula tuwangula
sai kwa Yesu
amabanja tunawangula okufa
tegule mwate
oh tegule merewa tunaza
tuwalira
omusai kwa Yesu
Tegusemera, tegusemera, tegusemera.